Kataita Motumar Katam Parting Badadina like Kopsa Batuma Palama Motumon Desu Sudden Desum Flano Enya Gesan in Jifachusa Boarding Flano Bio de Saitiopia Sambata Dabriadolis Sakuran Barakumalama Big Demitoko Sabat and Desisejra Akaipsa Sanat Bertumota Manamare Bakabuta Ibafuris Sodomi Jakesa Parting Badadina Ibafuris Kuran in Jifate Manem Mare Bakabuta Nanureke Sertis Bertumota Gatti Kora Kanate Parti Chitaita Motumar Kakabu Edu in Jifachusa Boarding Flano Bio de Sakum Bexisejra Kara Associated Press Gabasef Gabasa Canada Batech Unfuran Baskaru Esa
Sababa Dibe Kobi Kura Sagali Fi Halana Gain Yatin Welkabate Yerola Mafafi Kan Erate Flanon Marsaja Fabio Le Saitopia Watabaji Kura Fur Barak Malama Kura Sadi Yemutasifamu Namoni Duni Eratir Machulisani Jabafa Medure Tigrain Kesa Sababa Waran Sati Fi Nano Lebro Kesa Timo Sababa Tasgabi Fi Nagenya Akasumasi Sababa Hale Wan Flanon Abarbachi Sata Anura Kankae Baki wan itu filanun itinge gefamen hafan jiru. Ini tigrai kesa yerod af wantibe kame jirachur isus. Nanole bro kesa ti filanun hingu damina fe. Jiak amme kesa akata sifamu ifsi bordi filanno biyolesa errabaye beksiser. Aka bordi filanno itopia biyolesa ifagodetti partim biya bulicha jiru. Teso ibba afurifi soddomi jaa kesa ibba afurif kut ammo udan. Ango motuma umu isa dandesisu argachu isa mirkanesera. Boarding filanno biyo le sa Ethiopia adolesa sadi barakumalama kuda sadi bui filanno marsaja fata sifame ifa gochud afi saganta kope serrati durate sun bordicha bertukami aksa hatago dan ratti adem sa ke satti rakon heddun akai sang unname rakko kanarra swaratani boarding filanno sadarka amma irra dai raga wisa dubbatani bordichi filanno amanama ta egegesu isa himani
sra sinjenne inegrakwacho gwadenyochi
Yemu jijal kamnu warana wajini nujatan uti kananime amanumma hinegina wan ujachu kamnu garu ha ujjannu je enjal kame garu umarrati partilen siyasa bordichi logi male kanujjatu da yemu jidan amanunda dabe filannichi amanama ta uisa wajini ragabani kanafu filanno amanama ta e biya kenyafi kenninera jidaniru burtukami daksa Saganta bu'i filanno kana ifa gochu irratti kan argamani presidentin biyyatti Saalewarq Zawudee haasa taasisan keessatti boarding filanno waan inni godheef galateeffatani paartii mo'ee fi gammachuu isaanii dhiyeessanii paartileen mormitoota komii qaban hunda karaa seera qabeessa ta'een akka dhiyeessanii gaafataniiru.
በዚህ ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ
ብዬ ከነ ኬሰቲ ፍለኖ ታሲሱን መታንሳ ሞአኖ ዳጅ ኤተን ፉቀጣ ሞኡን ኬሰኒ ወረምር ከናየፊ በገገመደን ይጀቻ ሰበብ አዳዳቲኒ ለሚሌን ነገቀቤሲ ሂርማና ራው ቁሰተኒፍ ሰበምኒሱኒ አከሂ ከሙ ያሊን አከ ኢትፉፉ አደራንጀት ጀዳኔሩ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ቦርድ ፍለኖ ብየቲፊፊ ገርጋንሳ ካንጎደን ኬሳ ቶኮ Abata motu mota gamto maniti. Abata chabakabu udani sirnetta rati kanargamani morina ching. Amma adem sifila nicha gutumma tira wadutti. Abani motu mota gamto mani bordicha gargaru akka itifufu ipsaniru.
While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment.
Ethiopia kesati itigafatamumman aba kenyam. Adem sifila no ordofu itu hintain gargaruda. Filanno watabajit omuramusi fula durati filannon taasifamu wanji ufi ademsi filannicha hirra wanne. Amma ademsi filannicha ra watutti labannimo tumutagam tomani bordi filanno degeru itifufa. Ethiopian nagakabeti hundahe machiftu fi demokratawa taud afi ademsa ise engotu degerun itifufa jekaneru bakabutune motumutagam tomani. Ademsa filannicha tifi biyotan gargar tagur ankesa Germany isheto koye mutatu. Ethiopiati ambasadar biyati filanno namma hala nagatani rawochu isati fi bordi filanno biyati galati fatani. Fula durati fi Tigray kesatis filannon akka taasifamu danda'u rakkooleen jiranu akka karaa nagaatiin hiika argatan waamicha dhiyeessanii rakkina hiikuudhaa fi wal waraansi yookiin lolli akka fala hin taane dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis biyyattii keessatti mariin hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamu gaafatanii biyyi isaanii gargaarsa akka gootus ambaasaaddarichi himaniiru. Bu'ii filannichaa ilaalchisee yaada isaanii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin kan kennanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganaan paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed filannichi seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi murtii boordii filannootiin kan godhamedha jedhanii paartiin isaanii moo'uun isaa moo'insa ittuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e himaniiru. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti filannoo irratti hirmaatanii paartileen moo'ataman qaama mootummaa keessatti akka qooda fudhatan ni taasifna jechuun isaanii ni yaadatama. Paartilee filannicha irratti hirmaatan keessaa paartiin IZEMAA adeemsa filannichaa irratti komii 207 dhiyeessuun isaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoonni paartii mormitootaa hidhamuu isaaniitii fi biyyattii keessatti nageenyaan walqabatee sodaa jiru caqasuudhaan filannichi qulqulluu akka hin taane ibsuun ishee hin yaadatamu.